djshowstead.com.
Yeah. Yeah.
Heartfelt. Kinachi.
Ya kufanyila mutima wako mwahii ukali umufuna. Hakuseka pali banzake, baby, sindiwe chipua. Waneziba humu konda, baby, anakusia na mwana. Nikakuona mumeso, you look so beautiful, nevela jayidi. Niziba chibaba, my baby, know every man is the same. Kaleza my baby, and why? Nifuno kala na iwe.
DJShowstead.com.